Westsidemusicblog.net.
Maponde waziba na jizo, yeah. Of jizo.
Madaiga life is hard. Aupalala wa itenya mabula jizo. Nunalu panga mazale. Nunalu chiringa ze one to zate. Nunalu panga gaminwana. Supa supa kuku vinge vino viwana. So, nunalu chiringa nivale. Baba isa kweli babale loka kashiva. Nunalu panga mazale. Arujeza nmi na haruwa palangi. Na hauntele zikwa tuko. Otherwise iba kumana fela tusapogo. Chiringe langa muzwe cause na mwai chenzwa skuzwe omu ngulu chiringile house out ancheza nmi na nchiringa ni mabouncy cause nafanya ni midokwe mwye fella kwa ule otherwise kwanu mukato nopange kwanu isomba chakuli nchiringe mbeke mbole cause na nchiringa ni varikute cause na mwai che ananga nisipute cause na nini kute nebe kwa la pokoni na obanche nilivizo laka hava nipundangi maziva kono mina mchiringa ya bukubai famuzive kulina mishapa kumizupe da kule mwaitia ni mama tapa agaiga life is hard haupa lala wa itenya mabula jiso nunalu panga mazale nunalu chiringa ze one to zate nunalu panga gaminwana supa supa kuku vinge vino viwana so nunalu chiringa nivale baba isa kweli babale loka kashiva nunalu panga mazale arujeza nmi na haruwa palangi na hauntelezi kwa tuko otherwise iba kumana fela tusapogo
bineki kupanga dalama uskai swala falilama uuzwa vakutama waluza venetama watokwa vakulapama life is a party wava nike gadi wava JD waswala nisipedi wanata kwa bebedi bebedi luna udiringa ni bakashi vuna sgelo sabokoshi nike kofi kawe na kishishishi kala business ya kuleksa tudongo au zivikuli wakona kuva bongo na wadezi kinofie kwa maheta ni makembo wagwan kona bine so kona bine zobdi artist leader, yeah.
Magaiga life is hard. Aupa lala wa itenya mabula jiso. Nunalu panga mazale. Nunalu chiringa ze one to zate. Nunalu panga minwana. Supa supa kuku vinge vino viwana. So, nunalu chiringa nivale. Baba isa kweli babale loka kashiva. Nunalu panga mazale. Arujeza nmi na haruwa palangi. Na hauntele zikwa tuko. Otherwise iba kumana fela tusapogo.
Yes, I. Mapondo waziva na jizo, azo jizo.
Na wadezi kinofie kwa maheta ni makembo wagwan kona bine, so kona bine zobdi, artist leader.
Downloaded from westsidemusicblog.net.